da chati sedda der yimre ne Bashiru Abubakar Yusbi wi'ete nde yimre rewbe babuol bale boddo de boto boddo nden o andi o wodi giddo monastan girlina dowidi debbo to wodi darde mum de yaware kakaka gondi yeccu ko tuggere boddo danejo panyo jawmu elewre dunudo kam dole wolwo ya fewre babuol bale jawarjo debbo jawarjo sedata benumo walo ya umma jemma jutirimo debbo jawarjo noppi mum nannanti nan bana jona mangi a o hafti yaadu jawarjo e heewi darki kinaki yella be jokko to moton les danki babuol bale merejo deppita joda dum jamal merejo o latake panyo madudum jawarjo nyorode e mofti godde bo e sankiti ummule laibu a aseto mihirti sotta e nama mbardimo mamaji dow huwa kuude ndikkaruf halaji babuol boneji di rewbe ngorrata boneji di duniya duddi yan dow rewbe goddi e maji worbe yarnata rewbe goddi bo rewbe benni yarnata rewbe wobbe e kajal wobbe bo ngol kabe wobbe rew wobbe e worbe yotti ha fiya rewbe huube nga alkam Allah ya fatabe.